Bambi male kabila ichuma no no shine
de fire imwe
Bambi male kabila ichuma no no shine
de fire.
Yeah.